studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare noga e juy lewru fevrier jenna yamde jabirima silimaji jagom le maison de la presse bamoko jottinono do kabaruji du yumor way galo ded neddo der sedi ya wonde kejjaado mabbe ley tiidallaaji leedi maldi mo noddo ta good luck jonathan kenyan onati leedi malindi le on do wattu fu viama o yidi himbe le mawbe wonbe leedi meedi le kanya fa yottio lamido lama kuleji mo noddo ta colonel asimi goita ded neddo der te fondation frederich ibero wattu jonebe gonde wadde imadraaji mabbe be kolliti dun don ko wiya fa gube de be noddo der terroriste en be kalde leedi meedi ndi o ngaram famtaade dum e journal ngal min garan min jara fatu kuli koroton de don gallure mawnde holitaabe ti Allahji mawdi joga ton ko nayri bangal otilaji kambe yimbe la sotto otilaji wonbe tombe so bi kiliyanga be gala ton dum woni yo hobbe le otilaji dum bi sa je yimbe ti porbe jaato goni ko gala le odo nokko di wonu no sembe kabaruji dum jogimi odo betande di bismillah modon e hedaade illa arande ne tiidallaaji de puddannonde miden gonno le hen fa handen dum miden gondi e wattude le hen koyda men non kanko good luck jonathan o hollitiri wiide wakkande mo yettino le gallure bomoko de kenyen noga ene lewru fevrier ndo hollitaamir o yide yimbe le hewbe le leedi meden di kanya fa yetto lamido lam hakkunde e jaw mamadou samaseku
ngaldo garangal good luck jonathan yo elle juktita gol galtidal hakune lam ko be transition be do satti wuteji garoji di yo taggal jidal dunke en yontre jabinande jidal gal latki sababu kambe lam ko be to tondral hakilaji kabar golleji transition di dewrintino sidawo e kanye be wondi be jidi kenyen taggal ko be jotti ko horejo gulirde humaninde guldal lede godde mali abdullah job ngaldo karutal ngal e mudun yimbe le wobbe gouvernement wonno e mudun latki sababu joda halaji hakunde pelle didde tiagal mudun nelababe e kanye kulnel asmi guita jidi to pelle kuluba wakkade juno kay anda ka fuf ko be hawri do mudun kanon kanko deurintino o fadde ngal do kawrtal hultinon wiide o anda ko hawrte do mudun kanon yilama ko yo juksita gol gulidal gal fatima sidda o hultinon wiide na wawi jabande beydari hakuna lebi sappo didi lebi sappo jeegom jungol wat transition good luck jonathan hultinon dun wiide ko buri kay yo be kawra do gotum mistan wiide leni malindi na ele djukwaje sidaw gila nyande jene janvier yabidundu
yimbe le wombe nokku noddete do kuccala kanya fa jottuda yoro so kanya e kulikoro fu wattu juna hakkilaji mudana pecci so wobbe kuliti wiide djukkoyde kan ittede fewde e leedi mali wobbe do kuliti do wala foko wadde o do gorko le leedi mali ndi so wana fa wada hono ko fransi yidi dum be anni haland lamu hakkunde jo kedde yimbe le be do nokkule ko cifi do hen do focci tango ali sisi
mais j'attends par rapport
min ka ko dommi e dawol makko gol ko ni woni dum wadirano moddi gele didde fu dan ko hawri do mudum yalla leedi mali di ana heba yaltude le tiddala mo wonde mudum no nyalama hande o min ka ko mbiyam mi tan woni good luck jonathan kany kanan ko be gombe le fede cede awone ka fule wi france woni leedi france ni tan woni ko be kollanta don sabi so be jaha be ngara e be jidi kanan ko be gombe le lamu o futtine do yalla e be keba waddude neddo jabo wi france nafa wala hin gouvernement leedi malini ka suuda e dum kanko ko wana uddi do no yidi jooda hala wada hakkunde makko e yimbe minen ka mi jidi dan ko be kawri do mudum fati ala hal mo leedi malini wonde mudum nyalama hande o boye kasi
faut pas que ça perde
yido kabaruji fodo mba hebde do BMM ande de don do page Facebook kanya fa jotto don compte Twitter sidio tamani wattu jono fedde no dirte fondation Frederich Iber be kolliti hono imugol mabbe golbe ngadi tiagal ko wiya yalla gube jadin ko be dana kalde le nokko ona kaldataake fa kebe famtano dido imadraji ngori ngare kebe Mamadou Samaseku kanya Ali Sisi
ndedo tongande mo helloji chapan en nay holliti kasindine sembirgol dati dabareji bilidi e hotogul jam e kaltedal tedana baba dakono ngaddo o imu horaji dun gulile humaninde honjotobe do jogolalamu e denagu
de yarande ka e do hono min garta fa min gada fa bilisaji di buito bili ko hawrado mudun ko ana hani latade sababu buitude sanni bilisaji di yella yimbe be ko tewtata ko ko be kani tewtude jaati ana hebene jogolal
min se kumni do lamuji kaktadi gonodo ton holti wilde kaltidal fewde gube turusi an yata fe tiag wattu juddo mijoji kaddana colonel Abdoulaye Maiga
min ka mi de mili mi de kani fartide e de ko min garta fa min jodo min kalda do mudun ko yella min gada dambe ko min bi ko fuuna yalla wala fuu ko min baawi wadande ben wonto min baawa jabbaade le leedi sariya min goni le mudum auto bangi mi de gondi fewde gidali bangal darne so mi ewi dum fuu minka e miloji an mi de kaani yawri hono fuu mi kaani wadirde golle
bon dosage
wonde ilaaji hultaadi le talkurundu hono jewtaagol no luggidiri kabaru leydi ndi faaba mawdo fewde kabaru denagu e lenugol datti dabreji habitibe en bangal sifaji gudidi hakika
odon miccito hono kasara ngaddo le nokku no dirtede galbal falaji le ngalure bamako do holitam wiyede caggal ko balli guuji di ngada fewde e mabbe dum no gouvernement kanya fa yotto fedde UNICEF de faande yimbe le hobe kanya jogi ton dido tidalaji fa kebe famtare faande kedde Mamadou Sama Seko Ali Cisse
Lewi horejo igube yule jonde mu en tudibe falaje cumu ngaddo nogay gu o yaade nogay didi lewru fevrier bettinu titala tan woni ko beydani yimbel igube yule jonde mu ebe kasindine nyandu dagoji kadule bornetede kay nukuleto e mbawi lelade sabi yitenge wala fuko acci hamma jallo woni horejo yimbel igube yule jonde mu en falajetu
on fuy ko wana allah wadi yonki ka wada ifu jawdi ka boni sanne tudidi cumi ko tawale cuddi fu cumi e keddadaaki nyamdi be keddadaaki kaddule be keddadaaki hondu fuyi sanimana allah wadi ni yonki ga fu nata bonan daka boni fa virgi
do tawede mudu fu sud gollirnu gondo to antirtedo service di development social ka holiti wide galleji temdere sapo e jeegon yimbel egube wure jonde mu en yitenge wadani bonanda woni kibbe balligu chemako trawole woni horejo lamido nukule to yimbel egube wure jonde mu en jodi bamako kan nukule battide bamako
ya instance kureji galle temdere sapo jeegom goni matube torraji di sona dun foraje do kay kambe galleji egube be na wara temedidi e chapane taggal tumu o takalembe denende ngadi fabaji kewdi on feddadum no gaddudo ton e fettere maro bidongaji nebam e chondi kosam petago dun woni ko kambe UNICEF be notike min bangal fabaji kewdi dimi gondi fettido joni hakunde sukabe e rewbe yuddage sudamaji e ko nande mudu
yalla couverture
michin tinde tan wiide joni woni koyde didi garbal falajengal anasuma
en jaram fato kuli koroto yodon region dido wale leedi mali ndi dum woddire gallure bamako ndedu ko yata kilo ngaji chapande jeegom holitindido o do nokkobe jogi tidalaji modu ko nayri bangal utlaji do jamarde hani nyamde non holitira wiide kambe sottobe utlaji wombe tombe be bihi ko lati sababu mudu yimbe lebe jaatangol ko jotta ko le nokkul mabbe de kanya talka ko jamare wonde tonde ne holitiru ko lati sababu mudu yobe ngana yibbe le tiborbe do tayre fu sottobe utlaji wombe tombe biyan gikkini gikke lobbo hono kabaru yembere mawde ko on dewa de tokop no de festival agna miden nokko no dirte do kuli koroba le datongol fu sa nangi do restaurant ngaji tati tan jetta ton dum du sodobe jottata ko ton no sottobe ido wotlaji kulli tiri wide keddemo kanko Drissa Keita yo gote sottobe
so mi bami yimbe ngombe kuli korobe ko hewe mu en fu fonctionnaire en kollobe bamako timode yontere fu be jaham bamako lumo wala kuli korodo dum chatu woni sababu ti talao yimbe be ngala bawde dum talka ko ana tampini jamande do san
wobbe le ngalurende kali kolati sababu mudum so wobbe kuliti wide ande woni ko be ngala wobbe du kuliti be jurmindirta ko le ngalurende
kuli korodo wala nukule to nyanduji kan ko nande mudum hebete kuli korodo ana tiidi san sabe kuli korodo ana batti san bamako ngala nokku fu to yimbe waawi nyande mo inde modum waawi inde re kuli korodo restaurant ngaji ko woni nokku to nyande dum inde marché ta rosan ko hi fu bamako yaata so somo nyande dum yoga idu doka moje
ka yoga e chotto bido otlaaji be mbinde do yambere mawde ko wonte wadde ton ko no dirta festival ko e be gikkini gikke lobbo yalla golliji mabbe dana mbaylito ka do e tawede fu be mbi ima darajan kani fiyede ko nayri bangal yirwinde ngalure kuli koronde don ko assetu kanti hebini sijo tamani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, et République Tchèque et Union Européenne.
Sekrab njejelo ne le réseau ngaji meden di en puddiran le nokku no dirte do mahina be kolitide festival ko no dirto makadugu dum fuddi le noga e jeekom fa yetto yone noga e jeddi lewru février dum timmoita kambe jalle ni mani gabe gombe le o do nokku kambe anni wadde ndedo yambere be kolitide ko ni fana modu du fa yewto yelan be kan yirwinirde fina tawande o do nokku sisili mo be ciumi ton o dum be ciubi ton o fa yewto yalla hono jam e dejere hani wartide le nokku fo e mangal modu el wadde wombe njola kanye ko nande mudum goddi nan nade ndedo yambere so dum wada ton du bumi kanye e jime ko nande mudum fu matete ton en gardan do an songo do be kolitude hejo heso fuddi ton fab yoto yella hono yirwere hani wadirde kerul hakkune mali burkina faso kanye e niger le commune ngaji an songo di don commune burra wata guna kanye fanjote attina hama kanye e tesit ko ni fana mudum fab pa bo hono yimbe la marobe dabaji wombe tombe wi'ama dubem garan be mahaton gal beli oɗo nokku ko be anni wattude hene di yafa e milliard goto e millions di temetati e sappo kalisi CFA fedde de noddirta fondation Patrip Allemagne kañum won de waddi do imadraji li oɗo projet mbi o waɗan to ko yati lebbi chapantati e jagom sikrablo kadde ten bete hande do kabaruji meden di min joti on sane hedade hejo jamen di do kabaruji fodo baybde do bmm ande to on sombami www.topresujotamani.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no konande do no do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam sido tamani yewtere meɗen nde no andirɗon no alkamisare fu dow sukaɓe yowoto ko sukaɓe golli ko sukaɓe gollana fa yetto torraji gattiɗi fewde e sukaɓe bete aljumare hande nden garan fillitade dow ndeɗo yewtere wotere ɓe kolliti wiide ko yata galleji temedere e sappo e jeegom acca haqqe ɗiɗo tiɗallaji jottiɗum wakkani nde cuumo woɗno le nokkunodirter garbal falaje so hono ɗiɗo torraji nden gaɗi ɗum yettotono sukaɓe wonɓe ton ɓeydu sukaɓe wonɓe le ngal ɗo galbal ñalawma hande hono ɓe gondi waɗirton gurdam mabɓe fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Samaseku
yewtere sukaɓe malfu
gila e fuɗɗode kabaru kasara o to nokku kamɓe eguɓe falaje ɓe jon e anñaji lubɓuɓe gaɗi juuɗe en jiiba sukaɓe gonɓe tuɓe tottama ko heewi keɗɗanna Thiamoko Traoré goto yimɓele gollirde yirwere mbara temene jeegom e capanɗe joyi en joyi yimɓele gonɓe hakkude mabɓe keɓɓe torra ana woodi ɗum sukaɓe temeɗe nayo e capanɗe joyi en jeegomo joguiɓe hakkude hitande e duuɓi sappo e ɗiɗi ñande noka e goho lewru ndu yiite nangui nokku o saabi muɗum yimɓele hewɓe gaɗi faabaji ɓuuri foof banggal kadle sukaɓe fedde wotere wardi jaati kadle kewɗe sukaɓe ɓe gaɗi ɗum ƴewtagol banggal cellal sukaɓeɓe
à l'endroit des enfants d'abord
joni won cilol ɗiɗogol yitina nangga nokku d'accorde eguɓe ɓe ɓeɗo sukaɓe dulluɓe kuteji kabaru yiite jiidi jaati e torra muɗum nden no yila mabɓe yoɓe gattane hakkillo ɗiɗo wattuji tiɗuɗi ɗi
bangal nde galbangal wulle ɗuhuru dubi torrimen ɗu guiriñamen fof boni wala fo yaltinime ngal dubi ngal dubra hees wala fo yaltinime ɗuhurum boni min dara juurɓol wala fomin joyi
dokkal heɓagal wakkati juno e tawede foof gollirde humanide yirwere jamare wultiwide fabajina hasindina fa hande keɗɗana Thiamoko Traoré gollowole gollirde nde wonno holtiɓe anniya fabade ka min jeeyaɓe tafo kureji naga enne mursiɓe kala ko joguino so banggal suwaɓe kay ñamduji ɓe ɓuuri hasindinade yon fedde tottiɗo min hakke tonno e feccere maaro nebam e kosam so gonga haalaɓe nen gassanide faaba fa hande hoñotoɓe heɓe holtiwide ko ɓuuri kay yo heɓande dabare ruttugol ɓeɗo egueɓe yalla eɓe hiisa e hon ɗiɗo bonandaji
yewtere sukaɓe malfu wonno